Yeah.
I praise music, baby.
Sinna got it, man. Toka zangu sinza sina gari kitani tunakatiza natokeza rodi bajaji hiyo inapita nikepunga mkono dereva kasimamisha oi suka nidondoshe mikasa mitaa ya river ni kiasi gani utataka haina noma nikakwea tukasepa dakika kumi jingi mara boom tumefika moja kwa moja nikazama mpaka ndani mara sijavuta pumzi mudumu yuko mezani nikagiza Bavaria kisha nikatulia na pepesa macho ile kushoto kulia Bonge la toto, tukagongana macho Bila kuchilewa, nkasogea mpaka lipo Nikamsalimu, kauliza upo na company
No, just chilling all alone
Nimeona mtoto mkari yeah. Amechill wala hana bari Nikamsomesha kila kitu shwari Tatizo moja tu,
what?
Sina gari Nimeona mtoto mkari yeah. Amechill wala hana bari Nikamsomesha kila kitu shwari
Tatizo
moja tu,
what?
Sina Kavuta kiti pembeni yake nikatulia Kijicho pembe pandisha shusha na mchungulia Mguu mguu jimchuchu anavutia Kagonga beni skete sichoki kumwangalia Tuka ongea ongea, stories kakulea Kurusha kete imo, mtoto kakulea Akanambia mechoka tusepe Nikaenda nje nidake mkebe Akanifata kaniuliza
Umepaku wapi?
Nikamwambia nipo hapa wala sio ni taxi Ila kuna noma, bajaji ile pale Acha niseme naye twenzetu tukalale And she was like
What? Kumbe hauna gari Ulivopiga pamba ni dhani wakifahari Wolo wende zako, tena kambali I'm not your type ni sidati na mentali
Siku mjibu kitu, kabaki na butua Yani nakoso shindi sababu ya motoka Kajikataa moyoni nkisema ikuwa zari Dogo lisiwe kubwa hishari ni piche mbali Nimeona mtoto mkari yeah. Amechill wala hana bari Nikamsomesha kila kitu shwari
Tatizo moja tu,
what? Sina gari
Music, baby.